nigga.
Awa kusate na chimbina barupura mufire muche kwate aku. Era kuno vona five.
Imagine.
Basobo.
Nalishi wako na fume chojeti negero kurusha ine. Soja me komando rupa na rusende la papumea. Shimo ina moko na fuma. Shimo ina mwaba pia shimo. Famili pira nilevo. Kurani ya watiku inapati. Shafuma kukuru paru awina. Metro nchiregira kukukushina. Maga rich family kapume mulide. Shafuma kukuru paru awina. Metro nchiregira kukukushina. Maga rich family kapume mulide.
Chitangana lule shoko na fuma mbona kwa tiri mdia I've never been there. Kutavyo uchushi no kuishi waso mbona kwa tiri mbino kuchula I've never been poor. Ngana kwa wamo na pita kuwaka. Ngana kwa wako na kudila kutiwaka. Lupone penda shipule mama fiashi. Ni kudwa imo no kekale wino kutaji. Nifata tuwa kula ngawa mwana kato. Ngana hivi pa ine nakatapa kutina tuwa. Kuta kwa vati tata wa suni ya teleke. Ya tiri stu mwana saba polo tia mkoti.
Shafuma kukuru paru awina. Metro nchiregira kukukushina. Maga rich family kapume mulide. Shafuma kukuru paru awina. Metro nchiregira kukukushina. Maga rich family kapume mulide.
Competition count me out. Njifuaina vyoewa kupera veku mafiashi. Icharota chaba vya kunjusa. Voice to shamu mbona divinji. The best on you wishing bad. It's another family is hope of survival. Muli mwasana. I wish you were the film. Pita munga ta umpe perero. Kuangora mika komu mapepo. Life ya mapepo zero. Ya tuka chomboro nero tuka mona piro. Kulani ya bavya teko fisha. Nani ya luka kapondo. Life yumu impisha.
Nalishi wako na fume chojeti negeru kurusha ine. Soja me komando. Rupa na rusende la pakupea. Chimo ina mwaba pia shimo. Kwa mibira nilevo. Kurani ya watiku inapanto. Shafuma kukuru kwa wakita. Mejo nchiregira kukukushina. Maga rich family kapume muride. Shafuma kukuru kwa wakita. Mejo nchiregira kukukushina. Maga rich family kapume muride.
Kusatioko kambeza. Wabane mpumu kendeza. Na maustas Boswano mumba. Na iwe X family. Bigi chopa chambeshi. Boss junior yero. Copa boys. Self boss. Kim kati. Sabas kore. Jumpa baba dupa. Swisha patika. Chow down. Boteki babonga. Set sky electronics. Kira no usaka. Kanari nako katmani parusaka. Bought the scent. Bahiri gachan. Anzam G mafia. Alonzo.
Mochino Aritola Super Zala Jeff Justin Mortars
Smart The Social Boss ATM.
Imagine. It's the bigger with 10.